mmoja amebless. Cheki kama tini hapo nanunua rina. I wanna take you shopping, love, baby. Nataka uenjoy. Asante kwa heshima na penzi kulilinda. Inua mutima wangi, yani toka sija miliki ndinga. Tunaongozana, akipinda na minapinda. Sema unachotaka mama, I want to spoil you today. Tell me wherever you wanna go. Popote pale tunatima. Baby ni woe. Samaki marina, kapige ulabu, tukale densi.
Oh my baby, I'm in love.
Furai to celebrate the way you whine in a meditate. Sajani projis ya mekuseti. I be falling in love with you every day. Kwengine nitake nini, we mwanamke kamili. Meridhia baby, nalisha kukabidhi moyo. Shika ufunguo mama unitunzie. Na je uri sina, umenituliza kwenye nyekevu tu wako. Oh baby madarling, minu wa mutima wangi, yenitoka sinye miliki ndinga. Tunongozana, akipinda na minapinda. Simu na chutaka mama, I want to spoil you today. Tell me wherever you wanna go, upote pali tunatimba. Baby, ni woe.